fana athi ngizikhulumele nami ngomlomo wami ungezwa bathi uthini umfana hlala umacashela na mangitha sambesi ojive uhlalulele na ay manulazy ma mina ngisayingene yakho ngabatshela abantu kuthiwa nujola nam thandana nam angisayingene yakho ungabatshela abantu kuthiwa nujola nam uthini umfana uyamuzwa manje kuthini umfana uyamuzwa nam awujoli nam angisayingene yakho awuthandani nam batshela abantu usuyazi manje kuthi uthini umfana isidima sakho unesidina nawo nesidina nawo ay angijoli nam batshela abantu